ɓeɗo yimɓe ɗiɗo kuɓɓi cate mabɓe. Cate ɗe ɓamani ɓiɓɓe leɗɗe, ɗum waɗi ɗe maayi. Ɗen cate moƴƴi tanko e nder jayngue. Yeesu yiɗi tan ko gurdam men waɗa ɓiɓɓe. Ɓiɓɓe leɗɗe ɗe firti tan ko ma jogoɗa gilli, kañum e yiɗgol, kañum e hakkille yeerdere. Balla kadi nam heddiɓe ɓe beele eɓe mbaɗa gurdam moƴƴal, kañum e gurdam ganduɗa belgal Allah ngal. So tawi e mbawi jogade ɗiɗam ɓiɗɗe leɗɗe, ma yimɓe gomɓe semen yi anda enen en jiida. Oɓe mbi ndaare oɗo gorko, ndaare oɗo debbo, gila o rewi o jokke e Yeesu. Gurdam makko e gurdam hiddiɓe ɗum jiida. Yeesu wi saɗa yiɗi ɓamde ɗiɗo ɓiɓɓe leɗɗe, ma gona hakkunde makko. Ɗum firti tan pawa holare ma ko e ma beele on wawa changude gurdam ma. So tawi ɗum wala wayata tan ko enen ko ɓiɓɓe cate leɗɗe mayɗe. Ñande goto ɗen tate maɗe taƴe ɗe bedde e nder jayngue. Yeesu wi neɗɗo wawa wonde sehil makko tawa noon a ala ɗen ɓiɓɓe leɗɗe e ɓandu ma. Matta ka sehilum Yeesu, hol hen sifa ɓiɓɓe leɗɗe joguiɗa.